get a call in the morning. Mr. Detective, there has been an accident. We get numerous mutual calls every day, and someone has got to do something about it. Kuna dereva unaona anaweza kukupeleka na time, mwishowe anakumadisha. Oh, accident. What is an accident? Accident. What is an accident? Tumaliza, ujifikirie na wenzio, je unawajali wengine? Basi jijali tele tele, ujipende vile vile. Basi jijali tele tele, ujipende vile vile.
Mr. Piki Piki, Mr. Boda Boda.
What is an accident?
Tipam tipam bado tutafika.
What is an accident?
Usifinyane nao.
What is an accident?
Oh yeah. Mpita njia aliona umemwona, bado ukapita na ye. Kwa vile hakuna ga defender, ajali haina ga reflector. Ndio wengi walipendanga. Owe, owe, oyo, mami bebe atipi ya kalo. Basi jipende tele tele, ujijani vile vile.
Mr. Piki Piki, Mr. Boda Boda.
What is an accident?
Tipam tipa bado tutafika.
What is an accident?
Usingangane now.
What is an accident?
Ah, yeah.
What is an accident? What is an accident?
Upuzi tuwachange baba we, upuzi tuwachange dada we.